portale jeenayi Allah wi joona titin ya Ninibe mbaajoɗaaɓe ngolɗo noon joona o jaɓi ko Allah wi ko o yehi Ninibe o wi yimɓe Ninibe ɓe balɗe capanɗe nayi heddi saare nde fof Allah yakkande yimɓe ɓe fof yo laamɗo o ɓe ngulli ɓe mbi Allah wallumin yimɓe Ninibe ɓe ɓe koori ɓe leli e leydi he ɓe tallo ɓe mbiyano Allah walluɓe ɓe gacci kuule bonɗe ɗe ɓe mbaɗatno ɗe fof Allah accani ɓe jooni o warataɓe yimɓe fof nino joona ɓe mbayi ɓe mbaynino yimɓe Ninibe ɓe ɓe jaɓani ko Allah haalta ko en fof Allah mboyen foti lorlu o wara en kono Allah mboyen yiɗino bete o addi Isa o wi on no haalan en laawol ngol ndeweten jehen to Allah Isa o mayino o wonino yenande e balɗe tati nino joona wonirno ni he lingu he balɗe tati Isa noon o immitino nde o maayi jooni noon mbo wuuri te kala neɗɗo gaccuɗo bakkateji mum ɗi te ndewɗa ɗum o wallatma